can't do it back.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Mama, you were just too noisy.
Bakambali, wamene apesa mambo yake. Hapa nikakuchoka pa nyumba ya makoloni shakula. Mama na daddy, nakula neo nifunika jikwati. Ine mambo na ipesa mama neo. Na mutima monga mama mweo. So
Can't do a production, baby.